magay ka bala oo may balaaray master way dhukray baaf sheekada master way dhukray baaf
master way dhukray baaf
ha okay markan sheekada may balaaray ha bakhil
bakhil
lanko tuulo bakhilan kaay
haye
may baay tahay lanki tuul bakhilan kaay maalna qowi maashay manso galaadan
haye
sarto dheera dhisidi beerto na qowi arito tuulidan ka darin haysidi idisna may leele ka aamay tinjir i ambolo i bibes
haye
usbadad tinjir i usbi iyo may leele ka aamay may leele ay usbi markan usu markii baho arito ilbaabka kiiray beertan bay hanagade tinjirtan la aamay markan tinjiri ambolo maalan kasta ay aamu kor
maya
arito markan singaama si usu markan beertan bay qudarti walaayas ka aamay aritan idin walman kashaanan tinjirtan la singaamas ariti iyo don jirsha isbedeli madowati sikali nagati mail raas ariti iyo don halaawtay dhimati tuudi don lankan markan way ka fahmi hadan arito kali way diisay oo ani aritay ki darsaday leele ra lankaas isara
gabadhii hor gaaje darteed irafaad u dhimatay
ha wan baasigo lanka markan may ayteen lanki markii us tuulidi ha war la ka daro isu waaya meereen anne onta miyaan faaso koy tuulida kolan baa tuulida kaleen bay lankoon say yidaw arito odar arito soor lehayti aritan odareri way ka dari intaas beesay kin hay qaaday haye way ka dari ariti hawadi tuulid yeesheen dadii markan tuuli boosheen idiya geli meereen idan ma ku mooy kort tin irta waato usbada waato biyo waano idan ma ku mooy kort markii subaxo idida ku fulay ka tahay ariti markan
sidii tii hore amalo yela
ha ariti markan marbuus baha iridda jidhwaas iridda silkiriya soo yelas marka ariti walaa tin irtilaan amas iyana si arita samal jirsha isbedeli nolol xumi ka dheediyan markan wiyaayke bahya maalanta iridda ku qufla jarahan iridda maamuk u fulan iyana maalan kasta subax iridda jidhwaas mees artahan neewlankan bayhe koy irida ha taas kintega maayti ibihin ba lankan qudar faylan gad geek bayni dilahin koy wal faylan gad sarti idtsiin daarim ushi foranti tuulin ulaad oo fod balan ku noolayti oo dharanyale ariti abati alari mala wallahi kiya qof di hadan to kalishan da or koy alari walakin sheegane lankan sama ku weela ha horta day ku qow lankan say go wan usi si weel lankan sama ku weel ha lankan ho wali fado kin kusubin oo reaction ka meel king saano lankan dabeecadan ka bedel mayna si kort wali fadaas ka siyaano beeseew ayti aawshe yalla hadali abu say haysat saweelo ila doranta ariti baanti ila taaga ila doranta ariti aawshe haye in weelo dala ariti baska ba hadida kana way walna han gadoy ariti bati da kana gati ila dias kirti ifati akan dhalinyare de meertahin lankan sa dabeecadan ka bedelaan ariti looy taladi CEO lankan dabeecadan ka bedela fadi may leereen bahalo oo sanka lanka markii lansaar soo siyaaso aan gadan may leereen hoob bahalan si mas irdino tag haji dhawaan no tag on siyaane hayow markan mar oo dhur at ishun dirow ya on kooyan iridi haji dhawaan may leereen haa ku furti baaliya sanka mariyan horan la batay soo hay markan lankan iska dhaafa leer uu nin kooyane bahan gud oo gudwiin anta qodan yadab ka dhaashidan illa sodometer amalaha qodan daba ka dhaashidan dhinyaashayna u qodan meel oo ii amalan weena dad oo ka fan ka jaran ligili usun wax gaadi meel yaa ligili meeli god kale ligili lamalan oo lin tal ku shuya budtaan dhiban oo bubiin markan lankii soo sanaahin hoob buu sanaafsadi iriirka ka jar oo yeeray iriirki ka jaro seeray ma hadan inta galiyo markaan dadkii haaks gidan joog yaalka ari meeliyas ka dhaaridan godki lanko hakiyan usiga ka jar lanko halki ora adunga ma kiroga si ma am jartiyo anwa an ma am jarayhan waasi waas am jar biris baasti am jar laakiin sama hanu idi waasahan timirta idi waasahan timirta goos on dorin ma am jarto timir ma amana buf yaalasi lanki waha gemi lanki kaloo sun meel raas usidon ko hadan wara adunka markii wagdi ma am jartiyo wah anay am bulletin jir iyo meel am jarayhan usbi waanas la am jariyo markaas sa faylanti lontomi ya meel raahan lankan gu aan la ka deere samay ka afiyo naar tal ku tooreyo ya leeri wayne yusumay sugaa ha dadki jub hooyaran dhimateeda mar buka la keeron jeed lahay markaan adduunka may ka aamas leebileeri markaan lan kan guu aan deeran ya leeri us markaan guu aan deeran tilisi mo gaay san ka dan wal ka saa soo siin bis may leeri lan kan guu aan deeran hamar hal mar adduunka nagaan hoob siska bedel waa hadana meelan dambi ha su guu aan kas lay dheegay hadana sankiya han gagebadan sankiya walan mariya gaadin idisa jeen saritisa ka jeefiya markii si idisa hadana xakahi mari ha walna aakhir runtahay taasi allusum weelo ay ah markaas bahay may soo bixin tin jirti loortoy ka jiraan gaadheen gaas inta ka bilbiliya gubi markaas soo gambeereed baasti qudaari walaha gadgadi markaan ha wartin way in koy may leereen haye ku waran baa lanki markaas leereed sal singa faade u baasi ka gaadi dhalinyaradi way si markaan soo masajidka in jeedo may laay masajidka yaa likli aragdi na warnaara jarta lanki saas oo alle sheekh isaas leedhey masajidkiisu naga jaar intiridima allo anina artseeday sheekh ani wal ka sheegayo lanki hadab tin jirla amo tin jir aakhir way ka diideeri aakhir way ka diideeri allo tin jir iska aantay ari lanki markaasa safayl intii lanku oday mikrofoonka laga gaaday dhir sheekadii naga ka dhamaatay.